Luka 11. Chieng' moro Yesu ne lemo kamoro, to kane otieko lemo, japuonjrene moro nokwaye ni,
"Ruoth, puonjwa lemo kaka Johana nopuonjo jopuonjrene."
Yesu nowacho nigi ni,
"Kulemo, to wachuru kama, Wuonwa, nyingi mondo omi luor. Lochni obi. Pile pile miwa chiemo moromowa. Bende wenwa richowa, nikech wan wawegi bende waweyo ne ji duto matimonwa marach, kendo kik iwewa donje tem."
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Ka ng'ato kuomu oyudo wendo dier otieno, donge dodhi ir osiepne moro mi okwaye niya, 'Owadwa, holae makati adek, nikech osiepna moro obuoro kuoma, to aonge gi gima dakete nyime.' To kamoro osiepneno nyalo duoke gi e ot ni, 'Wechanda, nikech aseloro dhoot, kendo asenindo. Nyithinda bende osenindo, omiyo ok anyal chung' mondo amiyi gima idwaro.' To awachonu ni kata ka ng'atno ok oyie chung' mondo omiye makati nikech wach mar osiepgi kode, to kinda ma jalo timo biro miyo ochung' mi omiye gik moko duto modwaro. Bende awachonu ni, kwauru eka nomiu, kendo dwaruru eka unuyudi. Bende duong'uru eka noyawnu, nikech ng'at mokwayo ema yudo, kendo ng'at madwaro ema nwang'o, bende ng'at moduong'o emiyawne. Un ma un weg nyithindo, bende nitie ng'ato kuomu ma ka nyathine okwaye kuon, to omiye kidi, kata ka okwaye rech, to omiye thuol, kata ka okwaye tong gweno, to omiye thomoni? Koro ka un joma richo kama, ema ung'eyo miyo nyithindu gik mabeyo, to Wuonu ma e polo donge dibed mamor moloyo kuom chiwo Roho Maler ne joma okwaye?"
Ne oyudo Yesu golo jachien kuom ng'at mane jachien oloko momo, kendo kane jachien no osewuok, ng'atno nowuoyo, mi ji mane ni kanyo nowuoro. To jomoko kuomgi nowacho ni,
"Beelzebul, ruodh jochiende, emomiyo teko mogologo jochiende."
Jomoko to ne dwaro teme, omiyo ne giwachone ni mondo otimnigi ranyisi moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu nong'eyo gima giparo, omiyo nowachonegi niya,
"Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie, bende ot ma joge opogore ok nyal chung'. Kuom mano, ka jo Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung'? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul. To kamano en adier, kara jou to yudo teko mar gologi kure? Omiyo kamano e gima uwacho, to jougo ema biro ng'eng'ou. To ka agolo jochiende gi teko mar Nyasaye, to kare ng'euru ni loch Nyasaye osechopo kuomu. Ka ng'at maratego omanore gi gi lweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho. To ka ng'at maratego moloye omonje, mi oloye, to ng'at moloye no kao gige mag lweny moritore gogo, kendo pogo ni joge mwandu ng'atno. Ng'at ma ok odokna, mon koda. Kendo ng'at ma ok konya choko romba, to keyo romba akeya. Ka jachien marach osewuok kuom ng'ato, to owuotho kuonde motwo ma pi onge, kodwaro kar yueyo. Bang'e, ka ok oyudo, to owacho niya, 'We adog e oda kuma ne aaye.' Kuom mano odok, to oyudo ka ot oywe mi olos maber. Eka owuok odhi omo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien, ngima ng'atno doko marach moloyo kaka ne en chon."
Kane Yesu osewacho kamano, dhako moro noting'o duonde ei oganda, mowachone niya,
"Mano kaka dhako mane onyuoli, kendo odhodhi jahawi."
To Yesu nodwoko ni,
"Joma winjo wach Nyasaye, kendo mako, gin johawi moloyo."
Kane ji mathoth ochokore mothung'o Yesu, ne owacho niya,
"Mano kaka tieng' ma kawuono ni en tieng' marach. Gikwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi manotimnigi mak mana ranyisi mar Jona. Kaka Jona nodoko ranyisi ne jo Nineve, e kaka wuod dhano biro bedo ranyisi ne tieng' ma kawuononi. Chieng' bura, ruoth madhako mar piny milambo nochung', kendo nodony ne tieng' ma kawuononi, nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Solomon. Chieng' bura, Joninevye bende nochung' midonj ni tieng' ma kawuononi, nikech kane Jona olando negi wach Nyasaye, to negilokore mi giweyo richogi. To awachonu ni nitie gimoro kaeri man gi duong' moloyo Jona. Onge ng'ama moko taya, to pando, kata umo gi atonga. To okete mana e wi rachungi taya mondo orieny ni joma odonjo e ot. Wang'i e taya mar ringri, omiyo ka wang'i ngima, to dendi duto nigi ler. To ka wang'i ok ngima, to dendi duto otimo mudho. Kuom mano, bed motang', dipo ka ler ma in go en mana mudho. Ka dendi duto opong' gi ler, kendo onge bathe moro motimo mudho, to obiro bedo marieny, mana ka gima taya marieny ema miyi ler.
Kane Yesu osetieko wuoyo, Ja-Farisai moro noluonge mondo odhi ochiemi e ode. Omiyo nodhi, mobet piny mondo ochiem. To kane Ja-Farisai no oneno kochiemo ma ok okuongo logo e yo ma chikgi dwaro, nowuoro. Kuom mano, Ruoth Yesu nowachone ni,
"Un Jo-Farisai ulwoko kang'e agwata kod kang'e tao, to chunyu opong' gi mecho kod richo mamoko. Mano kaka ufuo! Donge jal mane ochweyo ng'e gik moko ema nochweyo koda igi bende? To chiwuru ne joma odhier gik ma un go, eka gik moko duto nobednu maler. Mano kaka unune malit, un Jo-Farisai! Uketo chunyu kuom chiwo ne Nyasaye mich mar achiel kuom apar mar apoth gi onyulo, kod alode mamoko duto maonge tich, to uweyo ng'ado bura kare, kendo ok uhero Nyasaye. Gigo ema onego bed ni utimo, to mamoko go bende ok onego uwe mak utimo. Mano kaka unune malit, un Jo-Farisai! Nikech uhero kombe moyiedhi e ut lemo, kendo uhero mondo mosu kimiyou duong' kuonde ma ji ochokore. Mano kaka unune malit, nikech uchalo gi liete mag joma otho, ma ok oketi alama, ma ji wuotho e wigi ka ok ong'eyo, midok mogak."
Eka japuonj chik moro nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, ka iwacho kamano, to wan bende iyanyowa."
Yesu nodwoke ni,
"Mano kaka un bende unune malit, un jopuonj chik, nikech ugango ne ji misike mapek mohewo giting'o, to unuwegi ok umulgi kata mana gi lith lwetu. Bende mano kaka unune malit, nikech umuono liete jonabi, to gin mana jonabi makwereu ema ne onego. Kamano unyiso ni uyie gima kwereu notimo, nikech gin ema ne ginego jonabi, kendo koro un ema umuono liete jonabigo. Mano emomiyo rieko Nyasaye nowacho niya, abiro oro negi jonabi kod joote, to gininek moko kuomgi, kendo moko bende ginisandi. Kuom mano, tieng' ma kawuono ni biro yudo kum nikech remb jonabi duto mosechwer nyaka ne chwe piny, chakre remb Habil, nyaka remb Zekaria mane onegi e kind kendo mar misango kod kama ler mar hekalu. Adier, awachonu ni tieng' ma kawuono ni noyud kum kuom remogo duto. Mano kaka unune malit, un jopuonj chik, nikech usepando rayaw mar dhood rieko. Unuwegi ok usedonjo kanyo, to bende usebedo kutamo joma dwaro donjoe."
Kane Yesu osea kanyo, jopuonj chik gi Jo-Farisai nochako bedo mamon kode ahinya, kendo ne gichande gi penjo mang'eny, ka gikiyo wach moro marach mowuok e dhoge mondo gimakego.